Nilianzanga lines back in the day, lines kwa class, rap battle chini ya mnazi. Thank God nilikuwa kasta, icon kwa wengi, na rock ya study every day. No day ungenipata kwa pano. Nilikuwa prolific leader kama Mukhtar, msafi ya kilini, Tyconek 527, niko fly na visit Stlando. Mini regular, my grandpa bado nafuata footsteps hadi fingerprints. Bright smile in return, naipata mia. Nilikatawa ni sifu, ndio niwaonyeshe kapuka. Ujana ni moshi, usi expect ni rudi na kettle ya shisha. Machozi jana kwa chicks, leo brighter smile. Na support empire all day, tangu nifike booth. Life yes Lando, ilikuwa the best 14. Zile daydreams, zime come true. Easy streets, kanilea kijesh. Kanilea kijeshi, keeping it real all day. I'm so fly. Midday 17th, Jedal niko tuweke mambo sawa. For why? Niko all way up, case paper daily. Fake friends na tabia zao, bado wanani hold down. Simba mkali, upata mimba. Kingdom yangu ilianzenga Islando, 12th street. Niko engaged, come mic kwa stage. Kurem Mr. 6 bars, ata behind bars 3D. I'm so influential, mini dollar. How I get kile nasema, jiwe ngi on class 6 dropouts mtaani. Niko all smiley, cut tots, zile kamba za spider. A oral nifunga kwa brain, ni tighter than Taveta. Uwezi break, after a few months, na drop Islando. Na mapia isich, niliko chiwa na justo, bake. Nixon wambua, time ya ndaches macha, kuwa breaker. Flow zenu bado underground, pull up, me flammable, cap petrol in speed. Kwanza legendary tour, hati yangu ilinipa beat faster. Memories, fresh car roses, bado kwa brain zinabisha. Wale nilikuwa na mini sana, waliamua kutangulia. Mbinguni God alikuwa witness, na miss hata kama waliaga. Akina Franco, Sejo na Grandpa, hapo KNH, alipromise kunibukia visa. Heaven, nimego for days, nimeshindwa kusacrifice machozi kwa chicks. Mbeleni nikispend kibunda, kulipa matri, 58, hadi buru, independent, car 63, saina on fleets, kwa dream, kazari, na lala late, platform ya staro, ina die meeting point, 8, Peacock Center, daily niko kwa streets, on set, car rules, the staro farm, na chase paper faster, bila quest time, doni we richer than Mavoko, na tema hadi Donald Trump, ana argue, kala na race yangu, huku city, ni akili, kijijini, nguvu. Comeback mse, kamba za Islando, Dream Chaser, kaka Jason.